Angibingelele abaphathi bohlelo umfowethu uGoniwe nomfowethu uNgobese ngiyasaba mqungeba ukuthi ngikuthophe ngoba kuzosuke ngithophe wena wedwa mhlambe bese ngiba nenkinga lapha emsebenzini ngiyakhuleka enkosini yesizwe ewusihlalo la kwiprovinsi yethu yakwaZulu Natal inkosi yasemadungeni ngiyabingelela kakhulu kumkhuzi wamaphoyisa umfowethu uJula okuyena osibhekele ukuphepha kwethu nomphakathi waseKZN nawo wonke amaphoyisa ngokwama-ranks wabahlukene ubabuZulu imeya yasemlalazi ongasekho sehambile phakathi kwethu nomfowethu uthanda uxolo sabela obemele umeya uMbimbi naye ngenxa yemsebenzi anayo osehambile namakhansela nje wonke okungenzeka ukuthi akhona ngiyazi ukuthi abanye beze ngeyikhundla zabo ezinye kodwa futhi babuye babe amakhansela emikhandweni abasebenza kuyona babugumede usivulele ngomkhuleko nabo bonke abafundisi engibabonayo okuyibona esisebenza nabo abasilekelelayo ukuba ama-ambassadors nama-interface la kwi-province yakithi KwaZulu Natal bonke ama-stakeholders ke akhona undaba ezitha kwe-youth desk nodadewethu uMaliya we-KZNCCPA nama-members wonke executive yakhe akhona laphakathi kwethu umfowethu Mthunzi Mathenjwa uphinde abe yikhansela laseniwe abaholi bakwanabhakho ngimbonile unobhala nosihlalo umama Ushenge okhona phakathi kwethu umfowethu uZondi naye osephumile ngenxa yemsebenzi weSantakho nabakwa Road Accident Fund abakhona laphakathi kwethu abafowethu nodadewethu abakwi-transportation committee ne-senior management kuwoya wonke ama-departments akhona la phakathi kwethu ama-officials akwa-SAPS umetro safer city RTI PTU department eka-community safety kakhulukazi okuyiyona esikhodinethele lo mcimbi nawonke kama-structures alwa umphakathi asilekelele ukukhombatha i-crime ngiyanibingelela ngiyathanda ukuqala ngizidistance kwi-promotion emenyezelwe u-HOD namhlanje la yokuba u-deputy MEC ngoba angithanda ukuthi u-premise ukuthi ngifikela ngazoyigqokela u-deputy wami kodwa ngiyazi ukuthi kwa-community safety sinawo ama-volunteer okuyiwona asilekelelayo emphakathini esisebenza kuwona nale ngxenye ngiyithatha njengenye ingxenye yokuvolontiya ukwamfowethu u-HOD ukuthi abe usekela ka-MEC makuvolontiye yena-ke hhayi yinto impela engingeke ngakwazi ukuyiphikisa leyo ngifuna ukuqala ngokuthi ngibonge amaphoyisa ekuseni namhlanje kusukela ngo-first three aqale ngokungenelela kwezinye iy'ndawo la kuhlala khona abantu abanye abahlala ngongekho emthethweni abanye abangebona bala eNingizimu Afrika akwazi ukubopha abantu isibalo engisitholile ma kuze kube manje abantu abawu-211 ngihlulekile-ke ukuvuka ngekhavu half past three bengithanda umoya ke ubuvuma kube inyama nje bebuthakathaka kodwa ngoke ngoba ngake nga umsebenzi ngiyazi ukuthi khona lento ekuthi moral support hayi ngiba supporta morally so ngiba joinela kodwa ngo 5 nami kwazo kwakhona umuntu engimbophayo sesi lapha eMarian Hill wehamba nenye insizwa emhlophe kusho ukuthi bebeyosebenza ndawo ngase ngizwa le nsizwa uma ngibingelela ukuthi ayi le nsizwa ngathi akuyona yalapha ngase ngibuza ukuthi uhlala kuphi yasho ukuthi ihlalaphi ngathi hayi kuphi kini yasiyasho ukuthi isuke eMalawi amsho ukuthi ngiyazi ukuthi amaphoyisa awahleli awakwazi ukuhletshelwa into ebesetshela abanye abantu ma le nsizwa uma ithi yasemalawi ngicabangile nje ukuthi kuthi ibizophunyuka kube kuseumbimbi owu-MEC ngangivame ukuthi kubabukhawunda uma sifuna ukwazi ukuthi abantu banazo yini izinto ngithi hey mfowethu akufuneki sesisebenze kangaka nawe singazi kahle kufuneka usike sibone nawe izinto zakho ukuthi zi-right yini wayengiqinisekisa-ke ukuthi hayi zi-right izinto zakhe waze wangifundisa nesithakazelo sakhe ukuthi njengoba ngisazi kahle yena umthetho wakhe uwumbimbi umfaneko bekuthele kakhulu ngeke ngaseva ngaphansi kwakhe njengousihlalo wami we-petrolo committee yaka-transport ngaphinde futhi ngaseva ngaphansi kwakhe kuma-structures omabili ewu-MEC wami yindoda ekwaziyo ukukulekelela omunye umuntu uma ifuna ukulekelelwa kodwa ingiphazamise kancane nje enyangeni ey'ntathu ezidlule ngiseney'nsuku ezimbalwa nami nginikeziwe lo msebenzi ma sifika lapha siyo sihamba no-premier siyolontsha i-campaign against gender based violence yasi iyangikhumbuza ngino-MEC usimelane ezulu ukuthi heyi kunabantu abakweleta itheku kunomadepartment akweleta itheku umasipala wasethekwini ngase ngithi batshele mbimbi futhi ubabale you must name them and shame them wasethe iyakhulwa idepartment yakwa-health nje iyangikweleta ngathi name them and shame them mbimbi wathi idepartment yakwa-transport iyangikweleta sengiyambuza-ke ukuthi hayi mbimbi iqale nini ukukweleta idepartment yakwa-transport wathi sinesikhathi impela nje ngathi eyi mbimbi inkinga-ke leyo ngoba phela kusho ukuthi wena lo ungishiye nesikweleti kodwa kunenkinga mbimbi icala liboli wena hamba nje uzise emaphoyiseni ukuthi yini lebi kwenza ungakhokheli umasipala nami ngiyolandela wena kodwa mina ngiyolandela isikweleti esiqala manje ngoseptemba nako phakathi nawo uSeptemba yena ngofuna abale nje iminyaka embalwa kakhokhi bafoti odade wethu ilanga lanamhlanje libalulekile kwikhalenda yethu yase-KZN la khona silontsha i-festive season safety plan esiyisebenze kanye kanye nawo wonke ama-law enforcement agencies nomfowethu uJula okungenza kungangabazi ukuthi i-implementation izoba lula because all of us we were part of i-planning yayo ngawo-ke anginako kungabazi ukuthi izokwazi ukuyi-implementeka ngizwile amageba ukuthi uthi nina sohlangana emini nisilekelele bese nihamba niyolala noma ngabe uvakashile kufanele ungabi sendaweni engenayo i-network ngenye inyanga ngelinye ilanga ngaya kwi-workshop yayibizwe ishaya umthetho eDrankensberg saqeda ngo 11 ebusuku salala ngathi ngifike endaweni enenekhwe kwangena imessage ethi kufa abantu abawu 8 eLady Smith ngarealize lapho ukuthi ayi ijelelele umuntu angene kulo ukuthi nje akaboni ngoba uhamba ngemoto estate kodwa lo nijele ngempela uyabona uma usothola imessage iphuma kuwo wonke ama-stakeholders bese iphuma nakupremier uyawubona ukuthi umsebenzi wakho usengcupheni kangakanani naw kusho ukuthi nami nani asikwazi ukuthola ithuba lokuphumula ngoncibijana kodwa ngiyafisa ukunibonga in advance ngoba vele aniqali njengoba kukhona mina ukusupporta mina you have been supporting bonko MEC abebekhona staying away from your families spending time in our roads and namanje ngiyangizibuza ukuthi yini le nenza sikhathi esiningi nitholakalekile nikwi good state of mind ngoba izinto enizibonayo emgaqweni yethu abanye benu barisker ukubulawela ama-criminals. I remember about two weeks ago umfowethu uJule engitshele enginika umlayezo othi sekubulawa iphoyisa lethu kwambonambi libulawa uhunta and that in itself yayingitshengisa ukuthi umuntu okhethiwe umuntu oqoka ukusebenzela isizwe angabulawa nje isidumo esingakwazi ukufuna ukuthula emphakathini. Sengiyababuza ke uClassa Commander wasothungulu King Cetshwayo ukuthi enginikeza le report engikhombisa nesibhamu esitholakale kulomfo beno babuthanga ukuthi lo mfo wangathi uneibhamu embili kodwa esinye siyithoyisi kodwa sifana ncimishi neparabellum ne-9 millimeter ephilayo. Manje mangibuza ukuthi ukuphi lo mbhemu bathi hayi usesitokisini. Ngiyababuza-ke ukuthi isitokisi sikuphi sona ngoba ngangitshela ukuthi kusho ukuthi isitokisi mhlawumbe sisezulwini ngiyazi kulukhulu ukufika ezulwini ngofanele uma before ufika ezulwini ufe lalenziwa nje izulu labiza kabi kabi. Manje yabona-ke ngithi niba kwi-state of mind ngoba umuntu afika bulale uzakwenu kodwa niphinde imfune finde nimthole nihambe naye nize niyomgcina ayodla imali kahulumeni. Ukunjoba phela mina ngilona iphoyisa futhi angikwazi nokuqhweba kodwa uma ningenangiboleka ngelinye ilanga umuntu obulala iphoyisa ningiboleke nje kanye ukunje phela ngomgeja kuze kuphele zona iy'nhlamvu ngoba ngibona ukuthi umuntu obulala iphoyisa uhluke ngani nomuntu o-attacka i-state. Le nyanga-ke yila sithi khona indeed le plan yethu we want to reposition i-KZN as a zero tolerance kubantu abafuna ukucommit crime in our province. Ngiyaye ngithi-ke uma ngabe ufuna ukusuka kwenye iprovince uvakasha wena emotweni yakho uthwele ukuthi ufuna uzokhomithela icrime ngala this time around uhambe kabi e-KZN. Uma ngabe ufuna ukuzokhuthuza abantu ngapha usuke nokonakala kwakho kwenye iprovinsi ukulethe la kweyethu iprovinsi we want to show you ukuthi you don't belong to this province and this cannot only be achieved by amaphoyisa. All of us meeting here umphakathi nawo ngaphandle ongekho la kumele sisebenze kanye kanye kube i-responsibility yethu collectively ukudila nabantu abacabanga ukuthi bazosuka emagoli basuke la behlala khona besebenza khona bazohlukumeza abantu esihlala nabo kwi-province. Ekuseni after amaphoyisa kade sihamba nawo emarenki amatekisi nasemabhasini sisuke saya kwenye indawo la kuthestwa khona kukhishwa khona ama-license Kudala le ndawo yayidume ngokuthi kuyagcwala, mawufuna ukuya khona fana uvuke ngomnyama. Kuhle kwabantu abasuke beyolindela impatient la khona khona impatient. At some point isikolo kuya kuye khona izingane eziningi size sicwale kusho kuyisikolo okuphaswayo kusona. Manje lapha na yayidume ngokuthi kuyagcwala kodwa kwaziyo ukuthi ilayisensi ufika ubuye nayo ngoba usuke uphethe negwaqhaza. Siyileke sayo lontsha baba mfundisi i-technology othi mawungena i-camera ikuthathe usuyohlala ke akuyona ke police file kodwa uhlala kwi police file this time uyohlala ukhona ke lapha na mawenze learners uphinde futhi irecorde yonke imininingwane yakho mawuyiphasile isekho indaba yokuthi umuntu instructor uzokuhlebela noma ikeba khona indaba yokuthi baphathe ipointer le okuyona yona okwazi ukuma wenza iPowerPoint presentation okwazi ukupointa ngayo umuntu uyoqhubeka uyohlala nje ayibona instructor idlula uma ibuya ifika ime kanje imkhombisa ukuthi ufanele enze njani but le system has been able ukuthi sinikeze kuboshwe bonke laba bantu abenze njani ngoba leyo nto ibiyenza ukuthi abantu baphume bengavuthiwe ekushayeleni bese siyabuya size emgaqweni sithole ama-carnages amaningi in our province siyakholwa ukuthi le technology izokwenza kume ukudayiswa kwama-license baningi abantu asebeboshiwe baningi futhi abasazoboshwa ngiyazi ukuthi kwi-department engikuyona I'm not very popular into engenza ngabi popular ukuthi ngiyazi ukuthi babuzonda abanye bamatekisi bawadayiselwa abantu bethu ama-permit ngiyabamangaza nje kancane kancane ukuthi hayi usibani bani sengiyamazi njalo ukuthi udayise i-permit ngemali engaka I know ukuthi ngiyanipopula kodwa ke ngamane ngibe anipopula ngoba umuntu uma ngabe eyithengile i-permit uzoyihambisa imoto la kungafanele ngabe uyisebenzisa khona bese beqala abantu ukuxabana sekuyofuneka ukuthi ningalali nina kuyofuneka ukuthi mina ngingalali manje ke sengimdadlana uma ngingalalanga kuba nzimani no kusho ukuthi kufanele manje mina ngizulala ngenxa yokuthi eofisini lami kudayiswa ama-permits yabona ke leyo kufanele siyistophishe with immediate effect ngoba ngamane ngingabi popular uma ngabe kuwukuthi kufanele ngizwane nabantu esisebenza nami kodwa ngibancangile ngabanika nenamba yami ukuthi abangifonele ngisayonike mina inkonzo yokuvuma izono ngiyayazi so kusho ukuthi umuntu obonayo ukuthi kade sengungenele umkhuba ngasho ukuthi ubusufana ne-drug sengi-infected akusaphumeki la ukuze ngimzame ngimlekelele ngimkhanselishe aphume ngiyazi futhi ukuthi i-department yaka-transport inemali khona bomdaba sebecabanga ukuthi yabo nalapho futhi we're dealing with that corruption angiyazi-ke ukuthi ngoba phela nobandlululo abomdaba basendiya babe nayo inkinga kwakunolwandle lwalubizwa nge-Indian Ocean abenu kuba bengafuni ukuthi babhukude khona kodwa kwi-Indian Ocean and ngiyazi ukuthi banekhono lokungena bazenze izinto yingakho namhlanje kunamakhomishini amaningi kangaka manje angithandi ukuthi ngesikhathi sami mina kube namakhomishini namhlanje ke siyazi ukuthi njengoba sila le launch izokwenza ukuthi i-technology wonke umuntu abe free ukuya ko-test station athole ilayisensi yakhe aphume confident ukuthi useyakwazi ukushayela lokho kuzosiza ukuthi singabikho iy'ngozi ey'khona emgaqweni i-crime e-KZN uma uya enanda emtshebheni i-crime yama-murders iye inyukile i-crime yama-rape iyanyuka and umaria usho uqinisile angazi ukuthi ubani otshela ukuthi umuntu wesilisa uma ngabe kuukuthi kukhona into ayifuna kufuneka ayithole noma ikanjani noma ngabe umuntu wesifazane noma ushadile naye noma engashadile naye angazi uba proud kanjani nje ukuthi into uma ngabe uyithathe ngenkani ukuthi yakho uyijabulele wena ukuthi yakho abantu besilisa ke kufanele sibancenge ukuthi njengoba upresident ephumele obala ukuthi even ne punishment efanele inikezwe abantu besilisa abasuke bedlwengulile kufanele inyuke ukuze umuntu akwazi ukufila ukuthi kuwrong ukurape umuntu wesifazane kuwrong ukubulala umuntu ofike wamsukela by the way ngoba abakabi nesibindi sokutshela abantu besilisa ukuthi ke bathi bayabathanda babasukela usuke umuntu wesifazane esukelwe uyena wesilisa kodwa uphinde kube uyena futhi ombulalayo in the end ngiyutholile kumlayezo ukuthi kanti kusho ukuthi kusokhona mhlawumbe okwenziwe okusadliswana angazi kahle ke kodwa uma umuntu wesifazane umthandile akufanele abe yipunching bag yakho akufanele ube proud ngokuthi uma kukhona into ayonile ungakwazi ukukhuluma naye ngoba iqiniso ukuthi usemdala akayona ingane kungcono nikhulume nivumelane but yangikhathaza nami indaba yokuthi bawavula amacala ngakusasa babuye bazowesula ngoba amaphoyisa akakwazi ukusebenza umuntu oyedwa ngoba inkinga manje laba bantu ukushaya iphindelela nawe lokhu phi uzovula icala nabazozabona amaphoyisa ukuthi awudlala ngawo by the way namaphepha ayimali la kusokubhalwa kuyi-statement nesikhathi elekelela wena ekubhalisa i-statement ubuye ngakusasa usikhansele one of my abantu engibaziyo abangama-colleagues wami kwapolitiki bake bangifonela last week bangitshela ukuthi utade wabo umabokoboko ushawe i-boyfriend yakhe kwesinye isiteshi sethu ngeke ngisisho ukuthi sikuphi elowa South Coast laba bhemu bangifonela bethi ukuthele bethi udade wabo ngambona mphemba bamshayile ebusweni akabonakali bangishuthela nesithombe hey ngabona ukuthi hey le ngwenya kusho ukuthi ibidila rhudi naye naw uma ifika e-police station uthi lo bhuti iphoyisa eliwusibanibani lifike lameluleka ukuthi akahamba ayoxoxa nale boyfriend yakhe angalivula icala sengithi ke kuyena ukhona e-station mfo wathi ngikhona bese ngithi awunginikeze iphoyisa noma yiliphi nje e-station ngoba ngiyazi ukuthi lo mbhema kuyena oshayiwe uthenga iphathi nje oba usisi wakhe uyazolana nodade wakhe obviously ukhathazekile ukuthi udade wabo ushawe umuntu ongamloboli sengithi ke kule mfo iphoyisa obamba ucingo ngiyazethula ke kuyena ngithi ngenhlanhla kangazi ngathola inhlonipho enkulu kabi kuleli aphoyisa ungasho ukuthi ubheke intuli kwasho ukuthi uyazi ukuthi kushulwe ubheki nabo sebebaningi kakhulu ngase ngithi-ke kuyena mani futhi kunosisi ofike lapho okuthi ushawe i-boyfriend yakhe kodwa welulekwa yiphoyisa ukuthi angalivula icala ahambe ayoxoxisana ne-boyfriend yakhe ngithi kodwa-ke ngiyazi mfowethu ukuthi le nto ngoba ngiyitshelwa uye usisi ngenzeka ukuthi ayilona iqiniso kodwa ungangitshela yini wena ukuthi kwenzekeni hhayi angithathe through lo mfo wathi hhayi ufike kimi lo sisi ufike eshayiwe impela uwowesihlanu ofikayo kuleli viki abaningi sibavulela amacala bonke abane bebehamba bafike balivula icala bese beyabuya ngakusasa azothi ubaba kaboy useshintshile ucela ukulisula icala uthi ke lo phoyisa ngimbuzile ngokwe-experience enginayo ukuthi akazi usho yini ukuthi akazi ubuya nazolisula lecala wathi ye uyazi uqinisile uyazi ubaba kaboy uyashesha ukuxola ngoba akaqali ukungishaya kodwa ungathola ukuthi manje akasakhumbuli nokuthi ungishayile uma ufika kuye sengithi awungibuyisele kulo bhuti lo ngithi hhayi mani mfethu musa ukuthukuthela udlula umuntu okuwuyena oshayiyo ngoba uyabona manje iphoyisa lingitshela phambi kweni lapho ukuthi kwenzekeni. Ngithi awunginikeke lo sisi. Ngidadewethu amaphoyisa kuyona into yokuthi uzoze uzodlala ngayo isikhathi nesikhathi uma ujabulile. Tshela abafoweni iqiniso ukuthi wena umuntu wakho uyamthanda. Wathi hayi mina baba ngenziwe ukuthi vele angisebenzi ngihlala la, angisebenzi uyena osebenzayo uyisecurity. Manje njengoba esebenza yena kuphela uhlala nami ney'ngane zami ey'mbili ongezona iy'ngane zakhe, manje ungiphethe kahle niyangondla ngaphandle nje kwale nto yokuthi uma sesiphuzile sobabili siyaxabana. Inkinga-ke bafowethu eyokuchaphaka kwatshwala la bantu bebusebenzisa kakhulu baze bangazazi nokuthi bawobani. Iproblem ngabo futhi bancane abantwana bethu abahamba bayophuza nabazali bangababuzi ukuthi kodwa kuze kushaye uthu nje wena usuku kuphi. Mayibuye esenukubeziwe angambuzi ukuthi kodwa wena uyamazi ni umbonile ini yena lo. Athi hayi angimbonanga. Athi bekwenze njani ungamboni? Athi hayi besiphuzile sobabili. Bese eshoko ukuthi kodwa wena umthetho wakho uzuyodlengulwa ekuseni kusukekwe ngempela ngempela saze sakuthengela ngisho umbhede sakufakela namashiti unane-wardrobe la unanokudla uma sesiphaka siyakubekela ukudla kwakho. Inkinga yakho isuke ikuphi? But ngiya-understand ukuthi abazali ba-overstrict. Very recently ubabujula ngamfonela ngomunye ubaba owayenengane owayengifonela ethi ingane yakhe inyamalele ifunde e-DUT and le ngane yakhe isinyamalele kuphela iy'nsuku ezisihlanu amaphoyisa wamsiza. Ukhathazekile, ngikhathazekile emisi ukuthi amaphoyisa awasisizi kule nto. Sengiyambuza kuneminyaka emingaki ingane? Ngiyasaba nokumbuza ukuthi intombazana noma umfana mkhosana kuneminyaka emingaki ingane. Athi hayi cishiko 19 or 20. Abo baba abazazi iy'ngane zabo I'm sure ugcina ziyilanga nje ibeka. Le ngane yintombazana noma yomfana, hayi intombazana. Ihlala kuphi? Asho ukuthi ihlala apha. Isuke ngasikhathini esikolweni, hayi bekungo-8 nje ntambama. Uyabona-ke uma iqala ethi bekungo-8 ntambama, uyabona nje ukuthi kusho ukuthi khona into, kodwa-ke umnika i-benefit of the doubt ukuthi kungenzeka ukuthi ngoba yena kwesinye isikhathi eKapa ilanga liyaphuza ukushona. Mhlawumbe ngaleso sikhathi ihambe ingane wayeseKapa. Athi ngo-8 ntambama, umuntu bayaqeda u-8 ntambama, ngisho u-6 kusuke seku-evening loyo. Athi hayi biyothenga ibhayithi nje. Ngithi oh ucingo lwengane luthini? Athi ayinalo ucingo. Eyi ngiqale nami ukuyisola ukuthi eyi kodwa-ke ungayithengeli ingane ucingo isise-university. Ngiyazi ukuthi ezami azilitholi ucingo iziyophasa u-matric. Ngelanga othenga ngalo iphepha ilanga noma i-Mercury usufuna ama-results ilanga osho ngaloko ukuthi inhloboni yefoni oyifunayo. Ngoba ngiyayingazi kahle ukuthi uzokwenzani ngayo ngoba ngiyeza ngiyokubheka esikoleni bakhona othisha engunikeze bona abakubheka usuku nosuku angibonje ukuthi usuku unenkinga. Yibuyeke le ngane ngiyixoxela le nto ngoba nazi iy'ngane zethu uma sizo-overthanda zisitshela iy'tori siy'bhilive kuba yinkinga. Uyangitshela-ke uJula ma eseyifunile ingane ngoba wayengithumelela isithombe lo baba sengane ngasifowada kuJula ngo-WhatsApp. Yabona nje uJula ngiyasola umsizile nje ukuthi abe nalo mzimba ngoba ngeke sadlula la. Kodwa phela nondosa akafuni ukuthi kudlule kule mzimba. Usiyangitshela ukuthi hayi Mpemba ingane ibuyile. I think it was after 11 days. Ibuyile ingane ifike ngabo 3:30 ekuseni. Ingane ithi bayithatha eBrea kodwa ayihlali eBrea. Icampus ehlala kuyona isetown. Kodwa abantu engabazi bayibamba eBrea bayifake emotweni bahamba nayo. Isitori sayo mase isisho ifika inentambe lengayo la. Nentambe lenga. Mina ngiyazi ukuthi inkomo kuphela engafika nentambo elengayo ivulekile nala kutshengisa ukuthi akutshengisi nokuthi inama-scratches ingane. Ithi hayi bebeyivalele beyidlwengula beshintshana ngayo. Asinaqiniseke kwelapho ngoba noma uyadlwengula noma khona into yenza ngobuthanda into yobuyenzekile ke nje. Sekuwodokotela abangathola ukuthi bekune force noma bekwenza kanjani. Nomuntu akajula ke wayengakwazi ukuasertaina lokho kodwa maye sayichaza indaba yentambo ayinami ngiyabona nje ukuthi ayi. Nana ndlela ebuya ngayo ingane ithi buya beyifaka ebhuthini. Bayithatha ebiriya base bebuyisa bayifaka ebhuthini bayivalela baze bazoyibeka egedini lesikole. Baze bahlakanipha labo tsotsi. Bakwazi ukudirectwa usebhuthini ukuthi hambani lana hambela na ingane kushuthi ihlakaniphile. Noma ke phela kwabefaka inavigator ngeke sazi. Iqiniso ukuthi lengane wasesilandela kahle hayi nangonyaka odlule yanyamalala uma iqeda ukubhala yanikeza abazali idate yokuqeda esikolweni kanti izosheshe iqede yasithola ithuba lokunyamalala yabuya ngelanga abazali ababethe bazoyilanda ngayo sebeyilande nezimpahla nalokho ibuya ngwa-first ring babezofika ntambama bayilande ngoba babazi ukuthi iyaqeda ngalelo lapho iproblem si divert amaphoyisa from what they should be doing. And bese sitha amaphoyisa awenza umsebenzi wawo. And iqiniso ukuthi siyangiphoxa ke lento. Kukhona abake bangifundisa lento ngifika. Manje abasekho sengisele ngedwa kuyona. Ngifisa sikhulume nge safety in our roads. Mihle imigaqo yethu eminingi eKZN. Kodwa mase uyakhile iba irecipe for carnages. Abantu baphelele kuyona. Abanye bangena emotweni bephuzile. Abanye bagijima nge-speed esidlula leso sibhaliwe abanikezwe sona. Kodwa amaphoyisa azobe khona futhi. Le plan esilontsha namhlanje i-roll out etshengisa ukuthi amaphoyisa wethu azoba kuwo wonke ama-corners. Uma usuka kwenye province uhamba ngemoto ye-scrapper le operation njoba nilana bengathanda ukuthi sibambisane. Ngiyakholwa ukuthi la nisebenza khona kuma clusters wenu nizokwazi ukubambisana namaphoyisa. Kodwa yikho into enivimbayo nani. Niwumphakathi ukuthi nifise ukuthi la kube ne roadblock niye station nicela amaphoyisa akwazi ukuyiconduct i roadblock. Inkinga isikhathi esiningi uma amaphoyisa ezoyisha roadblock angathola abantu beqondile nje bonke. Manje ke nabo amaphoyisa phela awo clever. A street wise. A street wise 5 this case. Now amaphoyisa athi aholelwe ophathe ngabantu bomphakathi. La inanda amaphoyisa ethu abulawa. Abulawa abantu ebebecabanga ukuthi bafuna usizo. Kodwa akwazi ubabulala and that was very bad, extremely bad. Musebenza namaphoyisi uyayibona ukuthi kwesinskhathi a vulnerable kangakanani, and that in itself isho ukuthi kufanele silekelelane sonke ukwazi ukulwa nabantu okuyibona bona abacaba ukuthi amaphoyisi ayinto zokudlala. 1.25 million abantu abafaya emhlabeni wonke emgaqweni. And ngokwe United Nations sithi sifuna ukwenza uhafu weingozi ezenzeke emgaqweni. But October uyedwa okwakuy October month baningi abantu ebafe kwaZulu Natal. Ngingenile bangaphezulu kwa 50 abantu ebengiya kuma memorial services wabo abanye ngiye emngcwabeni. Ngizanga ngacela abafundisi ukuthi abasilekelele siyokhuleka. Ngoba inkinga bese ngicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi kungenxa yezono zami ukuthi ngithi ngene abantu bafike baphelele ezandleni zami. Siyacela ukuthi i-safety in our roads is our collective responsibility. We must all try and fight against ama-carnages enzeke emgaqweni. Enkonzweni ngiyacela abafundisi nikhulekele ukuthi abantu bangafi emgaqweni. Ngiyazi ukuthi nani nisuke nithola ibhizi uma niyoshumayela emngcwabeni ngoba nisithola sibaningana. Kodwa thina mina ngithanda ukuthi ngiyayingizwa ngempela hayi ngilizwile leli vangeli lokho asingabale emncwabo bathi vula ibhayibheli noku udume kwahluleka ukungifakela lona lapha ngangithi kuwuklever la ocingweni ngiyagcina ngathi kula bafane ngisebenzana e madoda angeke ngibe endlwi ukudla kwenduku njalo kubafundisi mina kuthiwa amabhayibheli bayazi ukuthi asiwaphathi hayi bangithengela-ke senginaloko ibhayibheli ma ngingena futhi hhayi liphatheka kahle nje ungafunga ukuthi likampristi it is on this score ukuthi integrated first aid safety strategy it is at this time that it should work and it will work for the better for all of us in KZN ngawo-ke ngiyacela mina ukuthi sibambisane sonke namaphoyisa i-strategy sethu kuyoba ukuthi wonke umuntu aka-adopthe nje i-thinking ethi ukuphepha emgaqweni is my individual responsibility noma ngabe ubani mfowethu uzondi abantu abaningi sibamise lapha emgwaqweni ikakhulukazi besebetekisini akhona amabhande ama-safety belt ey'motweni kodwa bawafasi now leyo nto iyingozi ngokuthi i-accident eyenzeka ejozini emfekayo uma ubheke ejozini kubasebenzi basejozini neyenzeke lowa south coast kwakusuka abantu abasuke emuva esethini engemuva azayophuma ngewindi kodwa kube wayenebhande loyo muntu mhlawumbe wayengakwazi ukutubeka nje aseyiveke and ngibonile ukuthi kofuneka sibagqugquzele abantu bakithi ukuthi bakujwayele ukufasa amabhande ngiyazi ukuthi nami ngisenethuba lokushayela ngake ngaginqika nemoto ngilifasile ibhande eyi ngacisha ngayisola ukuthi eyi mhlawumbe ngabe ngikhiphile nje le moto ngiyitakazele lapha kude manje yabona ukubibisha ngilaphakathi eyi bengizophelela la emotweni kodwa iqiniso ukuthi ayasebenza amabhandi now ifanele sonke sibagqugquzele abantu abagibelayo emateksini ethu ukuthi bawafase amabhandi enye izinto engibona ukuthi kofuneka siyishumele kakhulu uku-avoid ama-overloads ngijabulile nje mfowethu uzonduma itekiseni abantu abafuna abazobuyela emakhaya othayela babahambise manje ngingazi nako ukuthi ulindelani kuze kube ukhisimuzi kaze uyofulela indle ekhaya kodwa uhambiseke eli-ke ngoba usungene kuleli ukuthi wena ufulela ngesitokofela hambisa eli kuze kungampintsha nabantu ney'mpahla emotweni eyodwa bafowethu odadewethu one of the key things esibona ukuthi kufanele sibe very tough kuyona i-drinking and driving and ke manje sinayo into ethi le nto okuthiwa i-alcohol evidence center sifuna ukuwasebenzisa ukuze sikwazi abantu masinyane ukuthola ukuthi badrayiva bephuzile noma ikanjani ngawo-ke sizobe sikuyo yonke indawo futhi sizokwenza beseduzane kwabantu ukuze ukwazi ukushesha utholakala ungasikhosheli ngokuthi hhayi uzoze uvele ngakusasa enkantolo wena kuzobe kungasekho notshwala egazini usutestwa ama-structures e-community safety sicela ukusebenza nawo njengoba ngishilo siyaxolisa kakhulu ukuthi namhlanje asikwazanga ukunenza nibe yingxenye yokuba kuma-operations esibe nawo kodwa siyacela ukuthi sisebenzisane and sicabanga ukuthi i-mistake ongafanele siyiphinde le abantu abaningi-ke bafuna ukuya kuma-resorts la beyomosha khona imali okwesikhashana iphele and iyinkinga leyo nto ngokuthi uma sekuqala unyaka usuke usuwedwa esitikini asibe nonembeza nje ukhona umfundisi engake ngamuzoshumayela ngapha esikhaweni uDlomo wase-CFCI wathi unembeza uthanda kabi ngoba unembeza ngaphambi ukuthi wenza into erong uyakutshela ukuthi eyi kodwa ungayenzi le nto uma ngabe uyobamba inkunzi athi heyi uzobanjwa amaphoyisa agcwele ujule ushile ukuthi uzowafaka kuyo yonke indawo aza over 24,000 kwi-province asivalile ispace uyoyishaya imoto uboshwe uthi usukuyisele unembeza utsho uthi kodwa yabona ukuthi sikuphi la sikhona njalo kodwa bengikutshelile namanje ma ungena emotweni uze ukuthi uphuzile unembeza ngiyazi ukuthi uzokutshela ukuthi musuyenza lento usuyoze ke udele ngoba usuboshwa ukuthi hey unembeza into enhle ngonembeza usabi futhi usuki kuwe uhlala unawe nje uthembeke kabi kabi unembeza ufana noma uyodlengula umuntu wesifazane uma usayibuka ukuthi mhlawumbe uyamthanda noma uyamhalela kodwa unembeza uyakutshela ukuthi hey mtshele ukuthi uyamthanda usabeke ungamtshela ukuthi uyamthanda uzolokhu umkhobele kodwa unembeza utime usuyenza lento yokumcuthela uze umkhloko wenzani ukumkhlotha ukumkhlokha ukumstalker senenze ngathi aniyazi lento uze umstalker umlandele noma ikuphi la eyakhona kodwa unembeza usho ukuthi hey lanti wrong kwesinye isikhathi umstalker nje uganiwe hey kodwa hey uzokubamba unkosikazi uma usubanjiwe unembeza ukuthi hhawu kodwa hey ubushile unembeza now asizame ngayo yonke indlela ukuthi sivuselele onembeza bethu ngoba uma singakwenzanga lokho i-KZN izongakwazi ukubuseka General Jula ngiyabonga kakhulu ukuthi nabo bonke abafowethu nodadewethu osebenza nabo nawo wonke ama-law enforcement agencies akhona la ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu nisaperform ama-duties wenu anikhombele ukuthi niwasebenze uzokwazi ukunenza niphephe uzokwazi ukuthi niwenze ngobuqotho nginalo ulwazi lokuthi akhona amanye amaphoyisa okuthiwe a-involved kuma-criminal activities but I know ukuthi akhona amaphoyisa angayingene leyo ngawo-ke labo abaningi engazi ukuthi baningi ababenza ubugebengu kodwa futhi ngiyazi ukuthi bazokwazi ukuvuseleleka nalabo abancane abangena ebugebengwini e-Fryhead ngithole into ethi kunephoyisa lethu okuyilona elihambisa ama-orders enyama kula bantu abantshontshe inkomo iqiniso ukuthi umuntu oyedwa owenza leyo nto kodwa abantu abaningi bavele bathi amaphoyisa bakuhlalisa kanjena-ke abantu abasuke bekuphethe ehhovisi uma sebebona ukuthi ususho into engabhaliwe abebengayibhalanga inzima kabi indaba yokusebenza nabantu ehhovisi yithini nginixoxele umzima lokuthi ukuthi uno-PA futhi ke mina bangithatha kancane kusho bayabontshi nje ngoba ngisafika angiyazi nale nto yokuphathela umuntu idayari wafika nje kumina wathi ay MEC cha ngikuphathele nayo i-job description yami ukuthi uyifunde wazi ukuthi yimina okufanele ngikwenzele ama-appointment manje MEC wena uvele wenza ama-appointment and ayaphambana ngempela ikhona khona abantu be-pro-progress up insubordination le and insubordination i-dismissible offense ngishisho obtuwadi yakho ngeke igqabule lapho yabona-ke leyo insubordination le o kuphela ibhetri iyayi-charja ngiyabonga sotoke kodwa kunzima ukuba no-PA bafowethu u-PA i-security bese uba no-HOD ke ongakwazi impela ukukuhlonipha bengiyikhulume naye le nto bengimcorrect-a kuyona ka-MB ngoba uma umkhwana zengavuka ethuneni ezokuthiwa sengiwu-BM osuke acaba ukuthi nizothenga i-BMW noma ngangizwabafana bethi i-BMW kusho ukuthi be my wife manje-ke ngimkhumbuza ukuthi hhayi mina ngu-MB muntu kayise bhekuyise baqale ngifike abalo bekhale ngalo leli likayise ngathi hayi bekani umoya phansi ubaba owasukela umama wameshela Ubaba umama wathi ayihamba ke kwamkhwanazi uyongilobola wayo ubaba. Ubaba umama wavuma ukuthi ashintshe isibongo abe uMrs Ntuli. Manje ayikho into wrong ukuthi konke kube kukayisi. Ayengakabikho ke nama cellphone. Uyabona abantu abangango DDG mhlambe nawe esayitsheni. Wena usungazi nokuthi uma ubona umuntu ubusumthumelela please call I love you. Ubusuthi hayi vele indlela engise engifake ngayo i-text yami. Manje umama angakabi nayo ngisho naleyo nawe uselula ukuthi please call I love you. Ubaba nje wakwazi ukumsukela futhi ngiyasolo ke ukuthi kuthiwa wayishaya isigubhu kakhulu umama eza yona. Ubaba eyumfundisi. The least umama could do, the least she could do ngaleso sikhathi ukuthi ubaba uma ethi siyacela kuwe Jesu athi banathi kule ndawo ashesha memukela bese bonaka ubaba ukuthi hayi lo ungathi soba same WhatsApp group bafuthi nodadewethu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ningilalele. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzonisikelela ngefestive season. Sisebenze kahle. Nami ngizobe ngisebenza nani. Ekhaya bayazi ukuthi ngizobe ngisebenza ngoChristmas. Uma befuna ukuhamba, kufuneka bahambe. Bayongithola ngikhona ngoba ngizobe ngisebenza nani. Uma befuna ukuthi beze kuwe Jula, bathatha inamba. Bafuna ukucheck ukuthi ngikuphi, bangifake iGPS. Bazo kwathi ngizobe ngisebenza nani. UNkulunkulu anisekelele egebengweni. Kodwa don't die with your tool of trade. Ngoba kuzofanina. Omavundla ngoba bake bayisebenzisa ibhamu. Babevama ukuthi kunzima kabi. Uma ngabe umuntu esezasikhipha yena aqala isibhamu. Uma unethuba lokuretreata, retreata. Ngoba phela usuke esesikhiphile. Kodwa uma ubona usiphethe ufuna ukusikhipha wena njengoba uyiphosi utrainiwe. Sikhiphe uyivikele. Ukhona ke iculo engifuna nike niyo lifunda. Elitholakala ecilongweni levangeli. Lelo culo ngifuna ukuthi uma ubona ukuthi isigebengu siphambi kwakho kungenzeka ukuthi singahle sikwenzakalise. Khiphe sakhe isibhamu ongenani. Ulicule ngenhliziyo leli culo. Ngiyabonga.